kisi nam kisikia ameumwa amelazwa amekonda amedeti jole mapenzi nam siulize kwangu amefuata nini ni nyama kwa nyama maini nimezama kina mpaka chini na navyodeka sijui nitamwacha lini na pengine kitaka sindimba chakacha yani tatata alo my baby mwenza kunyanga nyanga you know when on my sweetie banana na na basho I love you baby una na 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 I'm in love unani control na pengine ndo nafanya niwe loyo mahaba yake yanani changa ki mwingine yashanitachi kwenye moyo midomo yake akinikisi mwa sana pendaga kiuno kanipa mama kanipa mama kanipa mama na mimi napenda shu kampa baba kampa baba kampa baba anachopenda
Killer.